Alo, Yoni, naongeana nako tunako hiyo. Mepata, mepata ngoma yenu hii. Sema hii ngoma gumu sana bana. Watu nataka kwaito, kitu nachezeka kidogo bana.
Fundi Samueli Mtamboni.
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushumboka na iska bitches of pito?
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushumboka na iska bitches of pito?
Anyway,
I do it for my people.
Anyway,
I do it for my people.
Anyway,
I do it for my people.
And to answer just Pepe,
bembea na ngoma nzito kama kisheri cha sita. Hey, Mungu ibariki, uni mziki wa maisha. Enyo waganga njana wakatisha kwa kanisa. Nazekia flow ni vema kustafisha. Ngoma nzito na sachidia kama Google. Weka punch kwenye line, umechoka mulize hugo. Mizani dili bila single wine is in places. Wacha kitaki ya mwina, who the besties?
Wapole mwana
usintaftia kesi, wanandibambikia kesi ili wauze magazeti. Naombe ni ngoma nzito na nukwanza na kata keki. Shuli ndo imeanza, choku smama utaketi. Nino toto kiki ya waizuya na chomeki. Do you wanna ride tonight na ngoma zito? Haa umeanza kushoboka na zika bitches za mpito. Anyway, I do it for my people. Na kuyangusha na kusunajua ni ngoma zito. Nyote na nga mwanga mulikia ghetto. Na yo enda juu itarudi chini saa tu mpeto. Wapigia ndebe watoto tumekalia moto. We are renegade ato gopi msoto.
Wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches of pito?
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches of pito?
Wambie ngoma ngumu,
wambie hii ngoma nzito.
Haifai kwa biashara,
so last man use Kariakoo.
Hii ngoma ngumu,
hii ngoma nzito.
Hii ngoma ngumba,
hii ngoma nzito.
Na ya maneno mitaa, hakuna playlist bila wehusi. At least mwe mnafuata kile kinachofaa. Tunajua mnachoanya jamaki kwa rachapa. Natia ibu, mpo kwenye payroll. Metufanya tuishi kama tupo kwenye parole. Rolling paper, Wiz Khalifa, is makini in Minda na Impala. Hakuna roof, woo, kabisa, yeah. Na hizi ni ndoto mtapata pa kujificha. Mepata picha, wow, wow. Hapo mke watataka tuvunje amri ya sita. Mwambia mama pano alikataza kwa kanisa. Mungu apendi, unachofanya mwanangu. Acha kupretendi, unaonekana kipapa. Message sent in. Ingoma nzito babake, ingoma nzito babake, anaongea nini kuhusu nako? Atachekwa mtaani, we muache tu shauri yake. Na kama hip hop ingepewa nafasi ya bongo flavor kwa mwezi moja tu, we niambie ingekuaje babake? Hayo majogoza mta nyingine azikojwe mtaani hapa.
Kuifanya ngoma iwe ngumu, nyima madogo kumanga.
Nyima madogo kumanga.
Nyima madogo kumanga.
Hayo majogoza mta nyingine azikojwe mtaani hapa.
Kuifanya ngoma iwe ngumu, nyima madogo kumanga.
Nyima madogo kumanga.
Nyima madogo kumanga.
Mwambie ngoma ngumu,
mwambie hii ngoma nzito.
Haifai kwa biashara,
so last man use Kariakoo.
Hii ngoma ngumu,
hii ngoma nzito.
Hii ngoma ngumba,
hii ngoma nzito.
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches za mpito?
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches za mpito?
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches za mpito?
I say, do you wanna ride tonight na ngoma nzito?
Au umeanza kushoboka na iska bitches za mpito?
Anyway,
I do it for my people.
Anyway,
I do it for my people.
Anyway,
I do it for my people.
Anyway,
hii ngoma nzito.
Hayo majogoza mta nyingine zikojwe mtaani hapa.